NigerDJMixtapes.com.
K-Unit Entertainment. Kelton.
Kuna muda kama siambi, na kuna muda nikana pina na jini. Mana penzi lako ndege mtini, niko mato ya josha tulia mimi. For your love let me sing sing, nisha kulea atari mapenzi. Tamu pipi ya kijiti, ukilamba na cheka. Na kibari diki, nyoze shina tano ya mkeka. Penzi alishikiki, lina vyote temesha. Situfunge muziki, nikonyeshe jinsi na vyocheza. Mina mapos na mi, mina mapos na mi. Mina mapos na mi, 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 mapos na mi.
DJ Kelton.
Mapos na mi, mina mapos na mi. Mapos na mi, mina mapos na mi. Mapos na mi.
Na sio nyumba wala raha tu zimenizidi. Sio mambo mitana, penzi mwenye na faidi. Onalishwa na gala, na kumbatwa kwa baridi. Usinyole na mara, na tuzwa na bibi.
DJ Kelton.
Matikiti kudondoka, matikiti kudondokea. Marafiki waninyoka, hivyo chunga wanayongea. Kande kande nikichoka, so narudi unanifokea. Mwenda mwenzo nipotoka, mambo fiongwa janitokea.
Tamu pipi ya kijiti, ukilamba unacheka. Na kibaridi hiki, nioseshenye tandoa ya mkeka. Penzi halishikiki, linavyo tetimesha jamani. Situfunge muziki, nikonyeshe jinsi na micheza. Mina mapos na mi, mina mapos na mi. 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 Mina mapos na mi, mina mapos na mi.
Goja, unusiku wa mchana. Hold up, ini leo au ni jana. Mapos na mi, nankumbusha mjana. Rona voirusha, ntakuja kufa mchana. Nimepagawa uwanjani na sijui ngapi ngapi. Refa ni nani, mbona mpira au jikati. Nichagua kijani, yellow au pop. Au nije muda gani, ili nende na wakati. Unawakanya mabisho, tandani unanipasho. Mpaka nasaha usho. Unachanganya kwenye roll, sije kundaganya. No, weka pens neke door.
Mapos na mi, when I'm a boss na mi. Mapos na mi, when I'm a boss na mi. Mapos na mi, when I'm a boss na mi. Mapos na mi, when I'm a boss na mi. Mapos na mi, mina mapos na mi. Mapos na mi, mina mapos na mi. Mapos na mi, mina mapos na mi. Mapos na mi, mina mapos
na mi. Je, pass again.
Kelton.
Lina vanya, lina taiti. Sija waipata penzi laivi. Ili kitu kutoka siyo raisi. Ata kuzama pia siyo raisi. Na hisi nimekolea sana. Kuli hivi siyo kawaida. Mana we ujiaji ya mwanya. Umeni iteka, umeni iba. Ndoto zangu toka zamani, kupata mtu kama we. Nilale lale kifuani, kichwani ani tawale. Ndoto zangu toka zamani, kupata mtu kama we. Ata inipa burudani hivi.
Kelton.
Oh baby, honey, nasikia baridi mimi. Oh baby, honey, nasikia baridi mimi. Oh baby, honey, nasikia baridi mimi. Oh baby, honey, nasikia baridi mimi.
DJ Kelton, the antidote.
Oh yo 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 yo. Na hapa nilipo nipo kileleni. Kilimanjaro. Napenda unavyonipa vitu laini, najizika na ulio nayo. Baby kuwa nawe nasikia raha, kukubata nasikia raha. Suno jua unavyo nikuna, usini aje ntakesha ba. Ndoto zangu toka zamani, kupata mtu kama we. Nilale lale kifuani, kichwani yani tawale. Ndoto zangu toka zamani, kupata mtu kama we. Hata inipa burudani hivi. Oh baby, hali nasikia baridi mimi.
Binadamu siwawezi, bora nibaki na Mwenyezi. Kuna jua, kuna mwezi.
Naija DJ mixtapes.com.
Asante baba kwa mkate na kikombe. Kilichobaki acha mimi nikuombe. Abinadamu umetumba na unyonge. Nikikosea nomba Mungu unione. Nasiogopi mtu, namuogopa Mungu tu. Nasijali lolote, namuogopa Mungu tu. Nasiogopi kitu, namuogopa Mungu tu. Nasijali lolote, namuogopa Mungu tu. Hizi shida zangu zinanitosha. Staki matatizo, staki matatizo. Hizi shida zangu zinanitosha. Staki matatizo, staki matatizo.
Entertainment.
Walisha pika na story, niko hoy, sipo ni tena. Waka apa sitoboy, sitoboy, sitoboy tena. Si walisema yatopita, leo Mungu kawanyamazisha. Waka panga paka vita, katikati yao nikapita. Kasi yogopi mtu, namuogopa Mungu tu. Nasijali lolote, namuogopa Mungu tu. Nasiogopi kitu, namuogopa Mungu tu. Nasijali lolote, namuogopa Mungu tu. Hizi shida zangu zinanitosha. Staki matatizo, staki matatizo. Hizi shida zangu zinanitosha.
Ushindi mkubwa, furaha na amani. Pendwa ni kwa neema, kuna walojaliwa mali, ila ndo sasa wamepungukiwa mapenzi. Niamini baby, mimi ni wako, kwako nashikamana hivyo. Niamini baby, mimi ni wako, kwako nashikamana hivyo. Asante, asante kwa kunipenda, kwa kunipenda. Asante, asante kwa kunipenda, kwa kunipenda.
DJ Kelden, the antidote.
Mechoka kumficha, acha leo mumuone. Baby wangu know you, know you, know you, know you. Ninaweka na mapicha mitandaoni mumuone.
baby wangu know you.
Nimeona wengi siwataki bebe na kutaka wewe. Nimeona wengi siwapendi bebe na kupenda wewe.
Hai, ukiongeza makeup uta multiply. Why my mwanza kona die? Ulivo mzuri na kuwa walai, I don't lie.
Ni amini baby, mimi ni wako, wako na shika manavyo. Ni amini baby, mimi ni wako, tusiache penda navyo.
Asante, kwa kunipenda. Asante, kwa kunipenda.
Kanivuruga, kanichanganya sambare. Kila nampenda, penda somebody. Hey. Kifua kajazi, huyo mkaka. Natamani kudandi, huyo mkaka. Chumbani tukingia, huyo mkaka. Huwa bandi, huyo mkaka. Natamani kuambia, huyo mkaka. Mashasti watanibia, huyo mkaka. Nalipenda tabia, huyo mkaka. Namba yote anasinzia, huyo mkaka.
Kelton
furahia manu 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 furahia manu 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 manu
manu manu manu manu manu manu manu manu manu manu manu manu. Anavyonipa mabema, usiku ananipa tena. Saniwambie pezi tamu, akiniita wangu wangu. Lo nimekupa ofa uje kwangu, na mkutaka chanu wa miguju. Uko nyuma kajazia, natamani kudandia. La ukweli sobandia, yote ananipatia.
Natamani kuambia, mashasti watanibia. Nalipenda tabia, na mta yote nasinzia.
Mm-hmm.
kucheza. Hata kama wakikonyeza, tajichunga sitateleza. Baby, na najuta lichelewa kukujua, mara nimeshtuka yapo mengi unajua. Kama baridi mindo shuka, takulinda kwenye mvua. Mana nimeshtuka, we mapenzi unajua.
Kelton
sinaga ubabe, nisha kuwa guta, niache moyo mini ya bebe, baby. Mini kuku wako, kitaka mayai ni atage sima. Na ukiona na ujinga, weni sitiri usinbwage. Sina matamanyo, nisha vukaga uko. Sinto ivu wavazile shima, ulonivisha kwa upendo. Sina matarajio ya kuondoka kwako. Dunia imesha badili wengi, wakawa vituko. Mapenzi so mchezo wangumi, nipige na kanga au koni. Atoke ni finya finya hayuni. Naona raha, naisoma namba kwa kirumi. Umchezo gani mbona kiuni? Atoke ni finya finya hayuni. Naona raha, naingeza upendo mpaka unatiririka. Unani tiririka, tiriri, tiri, 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 tiri. Upendo unani tiririka mie, tiri, tiri, tiri.
Jazando, raha nazompa, aitika marhaba nkipashikamo. Haniache njiani nafika, mikuwa kiaya sisi semino. Siwezagi kususa, nisipo muona wafukuta moyo.
Asante angalau, umenionesha maana ya upendo. Na siya kwa na hau, umenionesha kwa vitendo. Sitoka gani sahau, nyasika hapo mwanzo. Niliauga madharau, kwa kupenda sojali upendo.
Mapenzi so mchezo wangumi, nipige na kanga au koni. Atoke ni finya finya hayumi. Naona raha, naisoma namba kwa kiumi. Umchezo gani mbona kiuni? Atoke ni finya finya hayumi. Naona raha,
naingeza upendo mpaka
unatiririka.
For this love going mental, baby. Crazy over crazy, baby. As you know, nakupenda, baby. I don't wanna lose ya, cause you give me everything I want. I know you got me now. I don't wanna lose you.
Mapenzi yako yamefanya iwe rahisi kukupa moyo wangu. Kwenye mani ya nakona wewe, acha nifumbe macho, nakuona wewe tu, wewe, 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 nakutaka wewe tu, wewe, wewe, wewe.
DJ Kelton, the antidote.
Oh mama, oh, 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 oh.
jua linavyostawi. Utamu wako chipsi mayai. Nimesha hapa moyo siugawi. Ah, moyo siugawi. Kama ni zari la mentali. Nimekupata wewe kialali. Kama safari tuende Dubai. Na mapenzi yako yamefanya iwe rahisi kukupa moyo wangu. Kwenye mamia nako na wewe. Hata nifumbe macho nako na wewe.
DJ Kelden, the antidote.
Sihemi yada. Penzi si madeni nchina. Halina gautemi yada. Ningi dua amina. Ololu femi yada. Tumeipamba nyumba kwa tabasamu. Macho fumbo afumba uniishi hamu. Wanaongea pumba twafunze nidhamu. Kwa moyo upo mchumba hadi
DJ Kelden.
Kutazama na hiyo rangi ya fedha venye unapendeza. Na ipite usiku ama mchana, na waza tu tukikutana. Venye unanibeba huku unanikoleza. Niko na amani, niko kwa moyoni sherehe. Niko na amani tangu niwe naye, moyoni sherehe. Niko na amani, niko moyoni shere. Niko na amani tangu niwe naye, moyoni shere. I'm in love with you, yes I do.
Yeah.
badilika. Mimi ni wako kwako nimefika fika. Arabika nimeitika la la la. Nifanye wako halali.
Na mimi nimekuita kuita mara nimefika fika na la la. Na kufanya wangu wa halali. Niko na amani, niko kwa moyoni shere. Niko na amani, tangu niwe naye moyoni shere. Niko na amani, niko kwa moyoni shere. Niko na amani, tangu niwe naye moyoni shere.
DJ Kelden, the antidote.
I'm in love with you.
Yes, I do.
Tembeaga hata na irisi nikupate wewe, yeah, yeah, yeah. Moyo utulie kukufata naona haya nikisema nivumilie, naungua moyoni saundi zangu zinapata naona vibaya natamani kuchumie, ila ndo siwe ina mitungo zoyote. Maneno yote yanatokea kupitia huku. Ama kisa sina chochote nakosa kukutumia hata vocha buku. Nikajua mapenzi ni popote masiki ni fukara japo ni fufutu. Nikapata thamani yako, upendo wako. Da, ibado,
ibado,
ibado tajaribu. Bado tajaribu,
ibado,
sitochoka.
J. Kelden, the antidote.
Sijui hiki ni mahaba au supia, yamekuingilia au ndo sio riziki yangu, wala sio fungu langu pia. Maneno matamu si hapa, kwa meseji mbona nakuandiki. We ujali, ujali, kwako sijiwezi. Tena nimezama, nimezamia, nionyeshe mapenzi. Nimekwama na kusubiria, sinifanyie ushenzi. Mimi naumia, wewe unafurahia. Nende wapi kipenzi? Ina maana mitongozo yote, maneno yote yanatokea kupitia huku. Ama kisa sina chochote nakosa kukutumia hata vocha buku. Nikajua mapenzi ni popote masiki ni fukara japo ni fufutu. Nikapata thamani yako, upendo wako.
Dangerous.
Kero napendanga kero Kero ro ro
Kero
Kero napendanga kero
Kero
Kero ro ro
Kero
Oh she dey love kero ro
Kero
She know dey live kero ro
Kero
Oh she dey worship kero ro
Kero
She know dey live kero ro
She got it juju to touch. She got a voodoo tempted to touch.
She gon' make you lose your mind, lose all your money. The other day she touching me, I lose my mind, I lose my time. Say I lose my money. Oh, she took everything. She gon' do you bad. She gon' chop on your man in the club. Chimini anapenda pombe.
Pombe.
Kero anapendanga kero.
Kero.
Kero ro ro ro. Kero anapendanga kero.
Kero.
Kero ro ro
ro.
Oh, she the love kero ro.
Don't hide your face, you are a beauty view. In this place, my's only watching you. I'm a prince, how many on your shower? Can't wait to see it.
Nilimu wana kwenye TikTok. Nika mfollow ni mu inbox. Fine murembo tena sweet sweet hot. And she like it when I hit sweet spot. I want the piece of you, take a piece of me. The sunlight sing my melody. Stars I see, but you more shiny. BDS energy, the queen of key.
How you do it so romantic? We light it up, we light it up. I wanna ride with you till the end. Baby, little young, you're too watered. Isn't the love beautiful? Isn't the love?
Isn't the love?
Ginger me for your love,
I will do anything.
Sweet, sweet, sweet lariki. For your love, I will do anything. Such kind of love, me na pata kwako tu. I'm drunk in love. Moyo wangu na feel kwamba ni wewe tu. For your love, I will do anything.
My fantasy, nime falling deep. You hide me like ecstasy. Let me love you properly, girl. You are my fantasy. Falling deep, you hide me like ecstasy. Girl, I wanna love you properly.
You too hot to handle, but I can handle you. You make bad man feel special. Ma upendo nitakupa kwa wingi tu. You make bad man feel special.
Namaste, be my lariki, be my lariki. Namaste, be my lariki, lariki. Namaste, be my lariki. Be my lariki, namaste. Be my lariki, lariki, oh lariki.
DJ Kelden, the antidote.
Lariki, oh lariki.
And the way you belly dance, baby girl, no me napenda. Kitovu cha kuzama hapo ndo napenda. Cause you calm me down, be my ride or die.
It's you that I'm thinking. I'm obsessed with your love. Kumbushola nika walai. Kazi alifichiki. Maneno ya nibubujika. Inasema na kupenda walai. My fantasy. Nime falling deep, falling deep. You hide me like ecstasy. Let me love you properly, girl. You are my fantasy. Nime falling deep, falling deep. You hide me like ecstasy. Girl, I wanna love you properly.
You too hot to handle, but I can handle you. Cause you make bad man feel special. Ma upendo nitakupa kwa wingi tu. You make bad man feel special. Namaste, be my lariki, be my lariki. Namaste, be my lariki, lariki. Namaste, be my lariki, be my lariki. Namaste, be my lariki, lariki.
Baby, nimekuzoea. Naomba tusiachane. Milele nkuite darling,
DJ Kelton.
Body to body. Forever be by my side.
Kelton.
Eti wanasema mekushiba. Ila mwili mzima na sinzima. Jua kwangu ni wewe. Kwangu ni wewe. Moyo unagonga tu 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 tu. Unagonga tu 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 tu. Unagonga tu. Naogopa kukupoteza. Moyo unagonga tu tu tu. Unagonga tu tu tu. Unagonga tu. Naogopa kukupoteza.
Kuachana sumu na wakanga sumu, wakange sumu. Imani yetu si tumeweka kumola. I love the way you killing me, 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 killing me with the love, with the love.
Moyo unagonga tu 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 tu, unagonga tu 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 tu, unagonga tu. Naogopa kukupoteza. Moyo unagonga tu tu tu. Unagonga tu tu tu. Unagonga tu. Naogopa kukupoteza.
I'm in love.
antidote.
Kwanza ya asubuhi anaipata chai chai, ila kifika usiku anataka cha bye bye. Na amenipa question mark, najiuliza why why. Hata umeme ukikata anayowasha karabai. Kumaka nimeteleza, nimedondokea hapa. Mina penaga kukwona tu, all the time my eyes on you. Umenikamata ama tuseme ndo nimejipata. Every time boy I think of you, anything I go do for you. No matter what, give you my heart, Illuminati. You got my heart. Hapo sasa unanichezesha hana hana do, like a stupid do we do we do we do. Kusata mapigo kwenye roll, umeni mada na vinipeleka hana hana do. You're my pain killer, paracetamol. Nakupenda mi amor, I'm in love.
Yuko wapi aliyesema kiko wapi? Yuko wapi aliyesema utatezeka? Yuko wapi aliyesema utompata kama ye? Yuko wapi aliyekurusha ro? Yuko wapi aliyetaka ukate ro? Yuko wapi aliyesema utoishi bila yeye? Ona Mungu na mipango yake, hivi ataficha wapi sura yake? Yuko wapi aliyesema weso mwanamke wa kuishi na yeye? Ninaona vile kama kampiga chura teke, mekua mdogo mtoto mteke mteke. Yuko wapi alosema wesi lolote si chochote?
DJ Kelton.
Mkaone, mkaone, mkaone.
Kelden, the antidote.
K-Unit Entertainment.
Oh no, oh man, I promise you, I go be a backup, I go be a real baby, I go be a dad. Now when you miss me, baby, call me. Anything you want, baby, tell me. Oh baby, I promise you, I go be a side. So let me make you queen of my life. I will never leave alone, cause many, many things know about me. Kionananeleba inavimba niakaka mtu ukiona sionekani imefichwa
Jini X double six
au wendo mekusa ini sehemu nyingine mefuka jawai kuriona eti. Oh yeah yeah, iyo sehemu kikusaga unajua na kuwa chizi. Asasi jume ni rokereze, nashindwa kuhema wala mikonge. Na kama kaburi refu minchimbia na minaume sawa. Watu wanaona kama nanyonea, wakati wenyewe tumejirizia. Watasema mengi fanya kuyatupia, mana naona sawa. Sisi bado unatoka.
Ningalikuwa na kipato, ningalikupa na pesa, ungezishika. Ojapo pesa ni kikwazo, zinafanya mapenzi yanavunjika. Ila ningalikuwa nazo, ningekujaza na mpaka ungetapika. Demu wa kibongo, ila kama unasili ya Kongo. Una radha ya wali mandondo, ndiyo mana napika na nondo. Tundo msondo, nafanya na vurugo Kongo. Nangara kamwanga kimondo, hebu punguza ntamaliza bando. Asasi jume ni rokereze, nashindwa kuhema wala mikonge. Na kama kaburi lefu menichimbia na minaona sawa. Watu wanaona kama wanandonea, wakati mwenyewe tunumeridhia. Pata simu mengi fanya kuyatupia wanaona sawa. Sisi bando moto.
Kidogo na vokipi, zani mwaga na upongo. Nipe penzi ningare hani, nitoke ukuloko. Sokwa kujichetua uko, nimeshinda loto. Aunavo nipenda baby, liza kama mtoto. Kukwacha nanzaji sasa, unavo nipajoto. Nika kugura hubu, undushe nenete. Asa abuju ukuju. Shika mtutu ututu, ikutoye makutu ukutu. Nichape ilale, for me daily. You're my baby, I'm never lonely. Oh baby, for me daily. You're my baby, I'm never lonely. Oh baby, for me daily. You're my baby, I'm never lonely. Oh baby, for me daily. You're my baby, I'm never lonely. Nakupa, moyo wangu sokope chochote. Yani mina kupa, mwili wangu ni fetu zikane. Doli doli weni shetu wapari, ona nipa utamu zai. Sheri sheri, nafurahi kwa pendola. Apo nuna pena gazairi. Asa abuju abuju, shika mtutu ututu. Ikutoye makutu ukutu.
Kenda wangu tulia, usije ukajipa kiwewe.
ninakushughulikia, japo mtapata nielewe. Hapa nilipo, yapo masaibu na jikaza.
DJ Keldin,
kila malipo, upendo wako nipe bure. Mwingine bora zaidi yako sijapata mimi, no. Nimetembea nimefika mwisho, sijapata mwingine. Hali na mali unipende mie, na kamari kesi achana iwe. Bora ukinivumilia mi, na imani tutafika we.
K-Unit Entertainment.
Kumbe kupendwa ni amani na naliweka wasisogopi mimi. ishara kubwa nalionyesha ni furaha. Ananipa mahaba sio ya kukopa. Mwenzenu mimi nimeangukia. Shemeji yenu mali safi so mchezo. Huyo si mwachili namshikilia. Shemeji yenu nampendaga.
Akisimama, akisimama wa mbele nyuma wa. Akinama, akinama wa.
Huyo mrembo ni bala bala.
Sio vitu vyangu wako baby we. Ndo mana nataka ujue mi roho yangu wewe yako. Wa upafundi wewe yako. Unelezea mimi.
Girl, I like to see your boom boom chow. Sigo sigo na le zoom zoom now. Luku luku want to make man down. So give me kiss, niko chum chum wow. When you wave, when you swim swim zao. Na luku luku wewe siyo level zao. See, ooh, you body, body, body. You body, body, body. It's fancy, it's fancy. You body, body, body. You body, body, body. Teke teke, tepe tepe, sexy west, nyepe nyepe, no my pepe, jenny wiggy. You know I like when you go down, 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 down. I feel that for this, you are overload. You like a jo, checking do. So mama, yo, Danny, yo.
Your body, baby. Your body, baby. It's fancy. It's fancy. Your body, baby. Your body, baby. It's fancy. It's fancy.
Take it, take it. Tepe tepe, sexy west, nyepe nyepe, no my pepe, jenny wiggy. You know I like when you go
down, 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 down.
Mwenza kuko nyuma shazunguka. Sitaketa kumbuka.
kukushika mkono uligoma kabisa. Kumbe wenzangu pembeni ya dikiuno wanakushika. Nilipo kukisi mdomo kwa kenya ulitapika. Mapenzo ulofanya pembeni ya dimkojo wakakulisha. Hapo ndo nikamini kwa kwa upendo hauna maana. Nae kupenda sote twende mbele, die uninirudisha nyuma. Na jenye manampa fedha anadai mimshamba na chuna. Kweli unapotenda mema mara nyingi faida hakuna. Nilipozwa na imani yangu ya kutaka nife kama shujaa. Nikiamini bora nishibe sumu kuliko kufa na njaa. Sikujali aliofanya mimi, nikiamini atabadilika. Hatimaye amekuwa sababu kwangu furaha imetoweka. Chapando unapenda papaya we unapokwenda. Kwa makini na hawaye usafiri ni hatari watakugonga. Haya mapenzi jamani, misioso ya mapenzi ipo. Misioso ya mapenzi ipo. Misioso ya mapenzi ipo. Misioso ya mapenzi ipo.
K-Unit Entertainment.
DJ Kelden, the antidote.
Kwa nini umenitwisha moyo wako, wangu mi umeutua. Picha ya penzi lako inafanya najichua. Wana hisi napoteza fahamu, nikiwaza nikose nitamu. Wengine ulopakala mpaka ikawa kifuamu. Upendo ukiwa mkubwa mara nyingi ufuta makosa yote. Machoni mengineona moyo unasema machache. Wewe ukubwa samaki kila moja akuvue. Najeleza kwa uchungu na nijibu likajifungue. Misioso ya mapenzi ipo. Misioso ya mapenzi ipo.
Kwake kitako nimechagama bila hiana, kama maji yametuama. Wasiwasi hana, ruba tumegandana paka kiyama. Kesheni mkitusa kama wanadama.
DJ Kelden.
Siwalaumu, siwalaumu wenzangu, roho za wauma mie kupendwa na yeye. Siwalaumu, nalijua kosa langu, ninacho ndani chuma kimenichagua mwenyewe. Kata mkawazi wazi, shaldi ardhi dunia, minae mpaka akhera. Naefatia pole nikana wakera. Najimwaya mwaya sio bahili, anipi kwa mafungu mafungu. Akipeta mchele anakuna nanasi. Anipa vya Kiswahili na vya kizunguzungu kizungu. Vya chalinze ukwele hadi vya kizimkazi. Wajache ni viburi penzi kalipanga mola. Mola kukesha kwa makaburi kututupia makombola. Kombola, nenda fanyeni na shughuli, shonesheni na vijora. Vijora, situmetulia tuli, tuko pale kwa wachora. Yetu yanatunyokea.
Pambe tu, pambe pambe tu, wetu pambe.
Shangwe na vigereke.
Pambe tu, pambe.
Tabikira ila tumeridhiana, acheni kutuperemba. Hapa mefeli na mshapoteza dira. Wenyewe tunajuana, siye Warabu wa Pemba. Tukigombana asubuhi, jioni tunaongea. Penzi twaloweka chui na misumari twagongelea tushalizinga matanda bui mtana asampisogea mtajua hamjui sisi si watu wa kuchezea ha. Sio baini anipi kwa mafungu mafungu akipeta mchele anakuna nanasi anipa vya Kiswahili na vya kizungu zungu kizungu vya chalinze ukwele hadi vya kizimkazi wajache ni viburi pezi kalipanga mola mola kukesha kwa makaburi kututupia makombola kombola nenda fanyeni na shughuli shonesheni na vijora vijora situmetulia tuli tuko pale kwa wachora yetu yanatunyokea
pambe tu pambe pambe tu kwetu pambe
shangwe na vigere
my life. baby, I'm gonna die. You're taking my life, killing my life. I can't lie, my love without you. I'll be thinking to fly away. I dream every night, make you my wife. Spending my money together, singing my song together. Me and you forever, together and never. Spending my money together, singing my song together. Me and you forever. I'll be wonderful. I will make it. I belong to you. I'm giving you my life. Stuck on me like my shadow. Give me a love overdose. She say she like my tango. Oh, oh, oh. Stuck on me like my shadow. Give me a love overdose. She say she like my tango. Oh, oh, oh. You gon' meet my papa. I wish could see my mama. I go baby forever. You gon' meet my papa. I wish could see my mama. Because my heart is for you, baby. Spending my money together, singing my song together. Me and you forever, together and never. Spending my money together, singing my song together. Me and you forever. I'll be wonderful. I go beg you. I belong to you. I'm in my life. I belong to you.
I keep going down my dear. I coupe my beer. It's a lie. Come here. Una hurumia. It's a lie. Down my dear.
J. Keldon.
Just leave me alone. Go ahead and talk to the in your phone. Yeah, you thought that I don't know what you're doing. Oh, you wanna talk? Okay, let's talk. Inaonekana unapendanga wenye hawa na masura hapa kule kote kando kila pahali kachurabu. What do you want me to do? You're embarrassing me, you make it hard to be me. Lately I've been thinking about leaving. Cause I know you're cheating. Is it her, is it me, is it them? Basi boy, ungesema mapema. Is it love, something to remember? Is it Brandy or is it Brenda? She's just a friend. Unadhani is all right. Is a love something to remember? Is it Brandy or is it Brenda?
Tundo mtindo, natoka jiji na pele kwa divipingo. Road trip safi na mimi ndo utingo. Miguju ya dashboard, mkono kwenye fimbo. Cheki chombo, kiko chondro. Pali ya kipak tumi na mpakiondro. Kafika mali ngome kagoma kidogo. Kwenda kufinya play na una text ya msondro. Uko wapi baby, mini kwa bedi. Lafu pale chine metuma picha za jegi. Tick tak, mwoyo karibu ni dedi. Simama ni shuke usini sambazi ukedi. Wanaume siku hizi. Na mparagwe na tafuta maindi. Punguza drama uwenye show vipindi saya ni shtuo kiyembe uko na bibi.
Story kwanza hii ni ngori. Alini show ajai kutana ya before. Day one alinipa door. Told me that you love me so. Kumbe una feature you are keeping on the low. Oh, oh, Baba nani, you lie to me. Tell me why utajenga family ukiwa na mwingine. Lying to me, jamani, unabidi. Tell me why unatucheza na me. See, I can't lie.
kufosi motake msitake utanita bosi umwaka eo faida solosi ushalala nja umwaka mwendwa misosi sisi Mungu anatulinda japo majui wengi anatuinda vita nyingi ila tutashinda ushanyanya sika umwaka mwendwa kuvimba umwaka nanunua gari ni wape lifti umwaka namaliza nyumba yangu kibiti umwaka wa machozi kwa exaloni saliti siku ya rusi yangu musimpe ata juisi ya nikome
umwaka e, umwaka e, umwaka e, umwaka e, umwaka e mwaka kufosi ya nitake msitake mtanita bosi umwaka e umwaka e umwaka e umwaka e
mwanza na shukuru tumevuka tumeuona yali yaliopita yametukumaza oya wanangwa boda boda wakina mama wauza mboga hata wachawi wabeba nyota umwaka ni wetu kama unadanga danga sana ila usisahau kumekibwana uje kujenga kakibanda na wewe na kwenu na ukipata limama likomoe likupe pesa umwaka utoboe wa usikakizembe na usichague jembe kama mkulima lima kama unaimba imba utoboe
umwaka e umwaka e umwaka e umwaka e
I'm Ramp on the beat
DJ Kelden, the antidote.
Umwakae, 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 umwakae.
K-Unit Entertainment. Kelden.
NigerDJMixtapes.com.
Operation has been completed.
Download more exclusive mixtapes on NigerDJMixtapes.com.